follow me.
Eric Musoja,
follow me.
Charlie Siwanda,
follow me.
Eric Musoja,
Ajemba Beat,
Mountain Best Music.
Njagala buzibe ngagi nawe.
Baby kuwomera bidi tubide nawe.
Mama sina dingi sine nawe.
Uno mukwano kukulu kutatu gumi nawe.
Njagala buzibe ngagi nawe.
Baby kuwomera bidi tubide nawe.
Mama sina dingi sine nawe.
Papaza, wasuseka tobula kakunkumuza umukwano kodi yakusana kukumiza kulwobulungi bw'omulinze nakkiriza gusana kukumiza olwobulungi bw'omulinze nakkiriza omukwano kunyuma ngolina kwagala naye nga kwagala tali kubya kusasulwa mu butufu bw'enyuma ngolina kwagala njagala buzibe nga ndinawe
ebikuwomera biri tubire nawe.
So
nice, eh? Everybody say believe how I nice say. Eh? Mwana muwala mulungi gwatande say. Nachibuka yegwe gwena sude. Omukwano gonyuma ne birungo binyuma. Amasanyu ganyuma noyo mwana muwala. Omukwano gonyuma ne birungo binyuma. Amasanyu ganyuma noyo mwana muwala.
Bituka bwembanga sikulabako wadenga boke lingi ngolongo lingilinga ebyo bigambo
nagano kweisa olobulungi bwamulize nakkiriza nakibuka olwomukwano gwongu kakasa kakube kudigida digidigi kudigize
kati omulungi sembera jankula kebino olwomukwano sembera.
Follow me.
Charlie Siwanda.
Follow me.
Eric Musoja.
Mountain Best Music.